One time magician, once again. Yeah, I bet you boys. Jali vya kusaga mtandikwa, wintunula ndabo mulunji kabulada. Ulire chinyege nyege mulio, mutima kukubaga na chila vika chituza. Swa mamu, kusaba ninda, kwe mulunje abula kucharu. Jino kolo ulijoje ninda. Womerwa chigal make some choice. Womerwa kapiza gayo gata nice figure. Mbulicha tika chino chikopo cha bumba. Liti mino mino prison. Mbona kumotema wefu de vigilant. Wanogo kwa mani ufuse na burandi. Mpaniri range mitimbira. Woto limpulira no vili mukuchuka. Baby vili mukuchuka. Salamu kwa nova mipare uka chansi. Baby. Mino say baby is empire uka chansi. Baby, baby. Usalamu kwano na empire uka chansi. Baby, baby. Mino say baby is empire uka chansi. Baby, baby. Kuloza bulisa wakada chika. Fula na pize mubongo kwe wakaima. Kumsaye kukulukota mfumla yo. Nina yona leti mbanga tatu. Chino chituza ndeto buza. Ulanku imbire mubati na kusanyisa. Achai kama jani kajiko msowani. Usobo ulunjobo bantunuliza. Mkwasa nolu sansoni bantunulida. You gonna make me follow. You gonna make me dream oh mama. Usalamu kwa noba mpare uka chansi. Baby, baby. Mino say baby is mpare uka chansi. Baby, baby. Usalamu kwa nona wempaye uka chansi. Baby, baby. Mino say baby is empire uka chansi. Baby, baby. Jali vya kusaga mtandikwa. Wintunula ndabo mulunji kabulada. Ulire chinyege nyege mulio. Mutima kukubaga na chila vika chituza. Swa mamu. Obusawa bulunji obo bontunuliza. Onkwasa nolu soni soni bontunulida. You gonna make me follow. You gonna make me dream oh mama, you gonna make me follow. You gonna make me dream oh. Usalamu kwa nova mpaye uka chansi. Baby, baby. Mino say baby is mpaye uka chansi. Baby, baby. Usalamu kwa nona mpaye uka chansi. Baby, baby. Mino say baby is mpaye uka chansi. Baby, baby. Man say you got no me. I see not see. See boy. Yeah. Yes see man. Yeah. Yes I really got.